tata wia sekelia Abraham do gberade Sodom ta. Mawu wa dudu be ya atran Sodom le ufe tamesese alo nuvon uta. Eye ugbranu si woge wole lana Abraham. Abraham donku lot zi. Eye ugbrana mawu be. De na atran amedo zoe la ple nuvon wola wakata maha. Abraham de kukuna mawu be. Wade Sodom alo akpon blanwine. Eye mawu blona Abraham be. Ne makpo amedo zoe ewu le dvwa mela. Eke manye ma atran ewu. Ma ofe dola o diva Sodom. Gake amedo zoe si wopola kuyenye lot. Ma ofe dola o blona lot be. Wa dogo le dvwa me. Ale ma wuna zo geto zifu. Vabi Sodom ken ken. Nekbe lot ple evya nyon vi. Evya o koti agbe.